Nambie, nambie nijue, naona kama nakulazimisha, na we ushampenda mwingine, nijue nisikusumbue. Moyo wa mwanga ikaji, ogeza kama chapati. Sidhani kama nakosa moyo wangu wanisumbua, domo langu zito kukwambia kweli na shiba. Sidhani kama nakosa moyo wangu wanisumbua, domo langu zito kukwambia kweli na shiba.
Nashanga msichana mzuri kama we dada, ukamkabidhi moyo taxi driver asubuhi, yeah, amekuliza jioni, jioni sipati kusema.
Sidhani kama nakosa moyo wangu wanisumbua, domo langu zito kukwambia kweli na shiba. Sidhani kama nakosa moyo wangu wanisumbua, domo langu zito kukwambia kweli na shiba.
Nalia naumia kila siku nikiwaona, chozi langu la huruma waliacha lanidondoka. Nalia naumia kila siku nikiwaona, chozi langu la huruma waliacha lanidondoka.
Lambo linaungana,
sijui ni miraa au ni handazi.
Lambo linaungana,
boss kunena ni kitu simple.
Lambo linaungana,
sijui ni mchana ila asinichukane.
Lambo linaungana,
akinitema itakuwa soo.
Yeah, yeah. Angejua angenipa ni mpeleo, niwe ni mwenye bahati kwa wanawake upendo. Upendo wangu ni kama ziwa, penzi langu tamu kama asali zaidi ya vanilla. Angejua angenipa ni mpeleo, niwe ni mwenye bahati kwa wanawake upendo. Upendo wangu ni kama ziwa, penzi langu tamu kama asali zaidi ya vanilla. Yelele 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 yelele. Kila siku ni wanda chuzi langu jituma, waliyeza wani tuluma. Talia
Sidhani kama nakosa moyo wangu wanisumbua, domo langu zito kukwambia kweli na shiba.